kuita tuko huku na maglass empty.
Tuko huku na maglass empty.
Na tunangoja zitupige kama kengele.
Zitupige kama kengele.
Vipi fama land from Meloni waralal. Toa form ni perform kama acrobat. Cheza na bima na kam na magala. Wale wamejiva pamoja na mzinga. Badae zikishika tucheze na six pa katha. Mizinga katha. Ndani ya bazi tushike ka skin tight. All night hadi wazime ma street lights. Badilisha plus size to a slim type. Namsugua hadi na muacha streamline. Tonight, mafisi wana hunt for my feline.